إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ويكتب الله سبحانه وتعالى تمويبزا وبيبينجرا إبينج بياتو قن نموراكو إبانجا جنة إبينجرا إبيديني نبينجرا إبيدنيا إبينجرا إبيدنيا تسوى الله سبحانه وتعالى abitukumire ate abituongere ayetu musaba tabaraka wa taala otukumira ebyengera ebyeddiini kyengera kya iman kutegeera Allah subhanahu wa taala tunokole kyengera kimu kyokka olw'obukulu bwakyo mu byengera ebyeddiini teri amanyi bukulu bwakyo okujja ko yasirikirira n'alowooza ku oyo atalina kyengera ekyo ekyengera kino ye al imaanu bil yaumil akhir kwe kukkiriza olunaku lwaki lw'enkomerero ekyo ekyengera tolina muwendo gw'osobola kukiwa tekikoma kubeera nti nno ofunye obulungi nti oli mukkiriza naye kirina omugaso munene nnyo eri eddiini yo mukubeera nti kikuwa okweteekateeka ate kirina omugaso munene nnyo n'eri edduniya yo katukoone ku dduniya kubanga yeeyango mangu omuntu agiwa nnyo amatu okusinga oluusi eddiini nti omuntu bw'abeera akkiriza olunaku lw'enkomerero alina ebintu ebyalibadde bimufuulira edduniya eno nga nzibu nnyo nga nkaawu nnyo ku ye ne biwewuka naye nga kivudde kubeera nti nno yakkiriza olunaku lwaki lw'enkomerero fune byokulya byakuno ebinaabanga bisatu oba bina binaatumala kye bapimaani ekisooka tuwangaala naye nga malaika Jibriil bwe yagamba nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu hadithi emmanyifu yamugamba nti ya Muhammad nam aish ma shi'ta fa innaka mayitun wangaala obuwangaazi bw'oyagadde niggwe manya nti ogenda kunzika ng'ofudde ekyokubiri wahbib man shi'ta yagaala kyonna ky'oyagadde fa innaka mufaariqu ogenda kuwunzika ng'oyawukanye nakyo oba mmotoka yo gy'oyagala nnyo ojja kwawukana nayo oba kayumbako okaagala nnyo ojja kwawukana oba saiti yaawo nnungi nnyo ojja kwawukana nayo oba akalimu kukakitiibwa nnyo ojja kwawukana nayo esuuti yeri gy'oyagala nnyo ojja kwawukana nayo omwagalwawo oli bw'abeera ng'omwana ojja kwawukana naye allahi huwa min sulbik ava muki omwana wo w'omugongo mwana ow'entumbwe bw'abanga agenda kwawukana naawe immakuleke oba gw'okola otya ate watya bano bakwano bo ennyo bye bayita ba nfanfe tulyakkamu naye embu ekyabagatta yekatikamu secondary school antuli fenna mu S1 S2 S3 bwemutuuka ku S5 wano wenjagala kati mutandika okwerimba naye nga mubeera mwogera mazima naye nga muli mukwerimba okwerimba okwebera reality y'obulamu eri nti mba muli mukwerimba naye mukubeera nimwogera mazima kyakubeera nti mba mukiwulira ku mutima olwokuba badde mukwano gwo nnyo kati ennaku zino byakwewa busimu luli bwaliga nti tuwe post address yo nja kuwandikiranga ebbaluwa nkozi ovaawa nti ife tuli bembalala tuwe post address yo nja kuwandikiranga si wekiri mulembe gwaffe gwabanga twabeeranga oko munnange ngoba ogiwandiika n'ogitwala ku posita n'ogiteekayo inwayitawo omwezi n'agifuna embalala Nasanyuka nyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyony Kakati olwaleero nte simu mpe simu kati okumanya mazima agatali mazima mazima agatali mazima olwaleere twalibe tukipruvingira ennyo kubanga empuliziganya nyangu nnyo sibwe kiri naye ekituufu kiri nti wano bamanyira okukaabamu amaziga bamanyi n'okwewa obulabu bagiyita memory remembrance munnange ojja kunjukiriranga okwo nebefaanako bwe bityo ne baforget me nebifaanako bwe bityo nebeewa obuntu nebeewa obuntu ne baforget me kibalama mutawe nawa kibalama egonzi yani sumini nawa jaria kaiki kakati ekituufu kiri nti nebagenda nebaawukana nkwawukana kuno ono n'agenda gewaabwe embalala gyagenda okusomera senior 5 ate ono n'agenda Mukono gyagenda okusomera senior 5 ye bwe beekubirako amasimu a wiiki esooka bwe bageekubira eyookubiri khalas gyogenda gyofuna emikwano emipya negibikka giri emiki emikadde siku bantu wali munanfuusi neri yalite eduniya bwetu bwekola etya waliwo agenda okukoma okwo okusoma musigale nga temukyasa kwogera lulimi lufaanagana ye ng'akomyawo ku siniya 4 gwe ng'ogenze eri akanyaga oyo twasomanga naye oyo twasomanga naye oyo twasomanga naye siwe kiri amulaba ku tivi alwanira muntu wa bulijjo olidde bulungi n'ebirefaanako bwe bityo kakati okukkiriza olunaku lw'enkomerero kitegeeza nti mugenda kuwangaala empangaala ensiraamu nga mwe bakkiriza olunaku lw'enkomerero era ogwo omukwano maarufu ebadde wakati awo okwerongoosagana okubadde wakati awo nga kwe mubaddemu oba muli bayizi oba muli basuubuzi mu katale oba muli kyonna ekiba kyabagatta gyekiri ku lunaku lw'enkomerero oba mumativu nti emikwano egyo gyonna mujja kugisinkana ku lunaku lw'enkomerero allah bw'abeeranga bwe mba nga mwekuumidde ku iman nembeera nga muyingira ki namuyingira ejjana nekitegeeza nti nno omuntu omugaso gw'asooka okufuna mu al iman bil yaumi l akhir mugimu ku migaso gy'afuna kwe kubeera nti nno kyayawukanye nakyo aba mumativu nti ajja kukikola atya ajja kukisinkana tugende kwawukana okwokufa ate okwo kwo kuli ashaddu kubanga weewuunya omuntu atakkiriza lunaku lwa nkomerero ayina mathala mukyala we amwagala nnyo afudde naye takkiriza lunaku lwa nkomerero tolabanga omusiiba gumwekkatamu ku kiro zaagwo zonna bwe zibeera 10 tani namba bwemwekkatamu bweti afiiriddwa afiiriddwa bwagamba tibannange nfiiriddwa oyo atakkiriza lunaku lwa nkomerero aba afiiriddwa ekigambo aba akyogera mu makulu ga kyamaki abajjuvu so omukkiriza wagati nfiiriddwa bannange aba amakulu sigeegali omukafiri gaaba alina ye omukafiri afiiriddwa afiiriddwa taky atagenda kudda mu musanga luddawa mu bwongo bwe so nga bajja kukwesinkana babeere mumuliro bonna bejjuse bajja kwesinkana baaga tebaagala kitegerekesa kujja kono ngaane bwasiramuka era amanya nti gundi yuuli allah ajja mumulaga nti munno yuuli ali mumuliro n'olwekyo omukkiriza bwagamba nti nfiiriddwa okufiirwa kw'omukkiriza kubeera kuviirwako omuntu naye ng'amanyi nti nja mmusinkana ekyo nekikwata omusiiba guno okubeera nti tegumukkatamu bal abeera ne shokabu z'obaazi mu bulamu bwe muzimu kwezo esinga ddala okubeera ennene kwe kubeera nga mumativu nti ono gwenjawukanye naye allah ajja kukola ki allah ajja mmusinkanya naye kitegerekese imaanu bil yaumi al akhir kukkiriza lunaku lwaki kukkiriza lunaku lwa nkomerero n'olwekyo okkiriza lunaku lw'enkomerero kirimu fawaidi mpitirivu nnyo muzimu kuzo kikukendeeza emisiiba obwavu bw'omukkiriza tebufaananga bwavu bwa mukafiiri bw'aba awulya edduniya embi imurumi iladane mutuka kugumba ruwache taina ayonti agenda kufuna obulamu obulungi mu maaso kitegere kese bwaba yesa suza ayagala haki ye 10 ku kinnacho ono bwagira bwate ke kulabanga kamoreke ya mufuniri Allah gigize anja tujja kusinkanira Allah ataina kizana ku lwanko mero aba awedde yo Allah ona atakiza ku lwanko mero aba awedde yo rugwa yo rwanna maddala kubanga taline mukokiriza ntagenda kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nolecho obwavu womukiriza tofana na obwavu bomukafiri bal obwavu bwabakiriza tebwenkana nkana omuntu jako mukuba ne imani naam kubanga bakiriza bonna baba kiriza na kibaja kusinkana Allah naye joko mukuchiyingiza mmutima ne kinyera ye nnyo joko mukubera nti toteka tiba kikujukiza luvanyuma lwa kutawana nnyo ogira bodwe kinyino gata irwa kimenyeka simusinka ne maso ga Allah uri ya mara koma ku kisenge nagwayo abatawani bi omwezi mwaka gani bigaye kale nja musinka ne Allah ninga mazo kutawana okwachi okwamani nolicho nabakiriza tebenka na saada tebenka na bwomerevu bwa imani ono jako mukubera n'obukirizo obungi jako mukuberanga afuna obwomerevu obwomerevu mera kubumubera kumpi nnyo okusinga munne oli omulala kitegerekese nolwekyo ekyengero mukiza kyebalisa Allah kukizo nakulwaki Ibn Qayyim rahimahullah yagamba nga yogera kubashiri kwaganti be bantu abasinga dhiq fi sudur abasinga akanyigo akatuyiro mu mutima lwaki kubanga ekikende mu dunia ye akiraba kikendedde omukiriza agamba atya wala saufa yu'tika rabbuka fatarudha Allah ajja kujuliza obulamu osiime nam byonna ebikendedde wano ku nsi nja bifuna ku akhira n'ebirefaanako bwe niyo omukafiri omushiriku ekimusaze ate nga kiba kiba kimusaze naam nolekyo tusaba Allah naam naam byabwe ku nsi ate byaffe ku akhira kati omukkiriza tanywa mwenge aye tagumisinga lwaki mukakafu bwegubaamu obulungi Allah jeegulye ebyaguteekateeka n'agutubuulira nti jeegulija omala kiyama nagutenda n'ebitendo Allah yayogera ku mwenge mu Qur'ani mu bifo bingi bingi nnyo mu Qur'ani kiri kimu ni'am Allah ziyaituliza nnyo ku mentioninga mu Qur'ani omwenge naam buli w'olabye wali ekigambo kaas kitegeeza ki khamo kitegeeza mwenge buli w'olya ekigambo kaas mu Qur'ani kitegeeza mwenge Allah yagogera ku musalati Saffat na guyitiriza nnyo naam kaasin min ma'in naam zaka yebyobusubuzi zakatu urudhi at-tijara zaka yebyobusubuzi tugendako
bwe mutwe ko tuliko
kitabo manhaj as-salikin iranga twaga mutodda ko wabali ne tusoma mu kitabo kino kya zaka mu sente enkalu nebyobusubuzi masha Allah ndaba tata nya mwaka mwenye alhamdulillah masha Allah saba Allah kuongele afya na sifa tata mkosefu zakato robe tijara tugenze kumoteko kwa zaka ebyobusubuzi zaka ejiwa mu bintu bimeka bannange
twala mabino bitano
zaka ejiwa mu bintu bimeka nedda tusoke tufune namba
tufune mwenye
zaka ejiwa mu bintu bimeka
bitano
bibina kashi tubifule bitano tulabe kirwa kyo mugenda kufule ekyo kutano mwinzo kubaba tufu Umnara echo kutano utujjo kubala bila ate musobola okubera abakyamu. Mhm.
Anambi.
Zaka ejiwa mbintu mugambi bitano wabina bitano.
Bitano. Aiba tujja bila.
Nedda. Kiti wayesekirize mabega wa Osman. Agat.
Bili bitano se katwele bitano.
Okay, kati iyo independent answer ange kwa mugwe.
Kale katwele bitano.
Chiti wale sivitani. Aha, lete chisoka.
Agami, tukamba hima tulana.
Bahima tulana. Sole zirundi kwa.
Na agamba chi al-khariji minal arubi minal hububi wa samaa.
Agamba ye chiti wa. Al-khariji minal arubi minal hububi wa thimaa. Biebili mekale, mufuza kame. Biebili me. Mhmm.
Nagamba al-zahabu wal-fidda.
Al-zahabu wal-fidda. Al-naqdan.
Naam.
Goldiness, goldiness.
Al-naqdiya zingiya.
Aha.
Urudu tijara.
Urudu tijara. Nebi of souls.
Nagamba al-rikaz.
Al-rikaz. Al-rikaz wal-la. Al-rikaz.
Al-rikaz.
Naam.
Aywa.
Naam. Al-rikaz.
Tiriwadeyo.
Kati al-rikaz eno. Urukuba bajisima mutaka. Alam bajiteka wansi. Webilime.
Oh.
Na yenga ye ya wude. Na biyagamba cha wafir rikaz
al-khumus.
Kakati rikaz eyo inate tugena jisa nga mubitabo vya fe uruwachi uruwensu nga rikaz chintu kita tila kutu kibu wako nika tuchikone kwa na mudogozi mboli yao chiri gasa ila tetusubi na kuchikone kwa mchife chitalichi noche njini njini na yagamba sallallahu alayhi wa sallama tuwafir rikazi al-khums. Rikaz ejibwamu chimu chakumeka chimu chakutano al-khums. Rikaz biebintu mubufunzi chibaita rikaz yedafin al-jahiliya. Rikaz yedafin al-jahiliya. Rikaz biebintu ebyaziikibwa byebyobugagga ebyaziikibwa mu ttaka nga nabbi tannatumibwa dafin al-jahiliya. Singa omusiraamu abeera mu gundi mu nnimiro ye bayinza okwebuuza nti oba kituuka kaati ekyo kano bw'okamanya nti nno bw'okamanya nti nno yirimu bw'okimanya nti riziki Allah ya jirunga mizaka abantu tuchewunya aha kati omusajja asobola okubeera yayina ekyobugaggache najisimira muttaka kayinza nokubanga kabumbe na nga kagorodi nga bakasinzanga Allah nabasanyawo abali awo obama tandikaje ne gabatwala mubibakwata kwataka okutukamanya jekabulira tegere kesu aha mukoka nakateka mu kibanja obama tabanega kateka mu kibanja kyogenda okugula nikabereyo muttaka ntesibe nagulawo nakadiwa nafa chikutuko nagira naya nafa gambo binagulawo nagira nafa kina akukanagulawo naya nafa mpulume nagulawo nakola atya nafa zidoro nafa kabwama nafa imyaka ni imyaka mwana tunga Allah tabarunga miza ku kintu ekyo olide bulonji aha sebo ntulu meri nyaganda ntesu meri nyaganda
ba utukondo
nsaza alugudo linyaganda musango gwantamu na musango gwantamu mutewita naku musana kijambu kiddugavu kisenyi abo na kitaka maurugungu maurugungu eno linyaganda neno bannange mukimanye nti abazadde muzimu ku bintu ebiraga omukwano eri omwana kwe kumunoonyeza erinnya eddungi teka kubeera bubeezi muganda tinuli nyagando mwana kubeke ichinyanga kiyo tukitegerekeka
Sote
yesi kamo Sote yesi kamo Sote yesi kamo Sote yesi kamo Sote yesi kamo Sote yesi kamo Sote yesi kamo Sote yesi kamo Sote yesi kamo Sote yesi kamo Kali na inga wadu waini kuto kabuto Na mdua kabuto sebo Gurutu wane rinya gabane kiri omukerewe kivume kiri jahiz Bubaga roku mufu matibame nye kalinya inye ninyi kwa kabuto Olite mluji Aneda Umana mnonyi ze rinya gabwini mui Aida baulabu ya tupo bagamba banna nge songeno Si arwari Baulabu ya tupo bagamba Bagamba ti Muhakki murreiti omwana Jaina kumuzaddewe Mubimu kweri omwana Biaba anja muzaddewe Kwe kumutu umeri nyango yobali muitali musanyo sa. Chitakere kese. Yureti ya mwana. Kumutu umeri nyango yobali muita. Li musanyo sa. Ngabu waifayo kwe ya njula. Ye ya njula mchichi. So siga mati nkulichi muna gini li mbi wandiko. Chitakere kese. Yureti ya chi ya mwana. Chisache. Oli devolonji. Ani chitibwa mukisa chitibwa aha masha Allah kali
musubo
ena
ndiri nyetana makuru
ya muso bali kubiye mwe bituli shot man bali kubiye mwe bituli chitibwa gabi teri 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 na makuru eri je bijirifa baba ali na mama ko te ba maraga kira we bati bakasuka bakasusi kale kitiba yeka sa afu na kaguni nga
akati jiseka ku rikaz
tubade ku rikaz rikaz banna ye dafin al jahiliya dafin al jahiliya bi bintu ebyazi dafin kitegeza ki okuzika kati jahiliya kichisira kana pita nakola atya tanapomewa dafinul jahiliya yirikaz tugambe kaizo baka ari kabumbe kasi nzibwanga abaganda abidda mathala enga tabanali tabanengi zawo kisole kya kintu oba bali bachinga buganda yawamba obuwambi awo nga bali bali bachukuyunga bayi bebagira oba bali banyoro bali muhim kakati ugindugira boti osimo osima Mkumbiyo, ulilanga waliye chintu. Ugino gira buoti, nga waliwa kaboksi. Kaboksi, ugino kagira buoti, kuna kalidiridi. La ilahi lallah. Kwa atamu ngalimwe chitu chitanga, alida buwe chiti. Kabu umbe, kuna kali yao, kete gereza uvonga, golo diyo mmanye burunji, nga zabu. Hali yao, alimo kiloba mmeka. Kiloba mmeka. Naam. Kari kabu umbe, nga neka baka kakakwalachi. Ni wakunganya goldi wangu na mteka mkabumba hako makasinzi namla yobu silamu ilindi naam kako namla yaki kagolo diyako kachi kako ejo chimu ejo kubili ogenda kawa amuzaka awe nyinini wakakozo otia wakafunide Andika tukatunuliranga golodi, tukatunuliranga kabombe.
Sentezi.
Chitake kisaburonji, tukatunuliranga golodi, tukatunuliranga kabombe. Era tukenda kikilizu wakasigaza mumbele jekari mweyo. Wabula, kaino kuchuka kade mumbele endala. Oba tulete chokula vila kwa echirunji, echisinja nga akabombe. Kujawo ishikali. Gufune chintu chona.
Sawa.
Ya uli devulunji, chikomo. Uba chichi, hali mimo gidu kutumula God, masha Allah. Wafirikaz al-khumus. Tiwa ini swabu, tika ino kubake nkana wekati. Sawa, hizu kwa teweza guramu, meka, teweza guramu chinana, mutamu. Songa ya gold, atenga gold, ukukakatamu zaka, aina kubena na guramu chinana, meka, mutamu. Na ya ato ono, siteka, kubanga katajide mubabu ya gold ajide mubabu ya rikaz ajide muliango kwa rikaz chintu chisimye mutaka mutuga amba goldi kutogera ko che chintu cho gacha jahiliya naam so sili goldi kwa simye mutaka omwamu gundi ayo goldi tuwa mwge deke ibi bia tegeleke sabrunji ne obado sima usanze ichikomo ichikome cha goldi china guramu zinana chiri wansu wani sabu chitakereke sabrunji alkhums kwa ata guramu zizo ichinana uzigabize mutano uzigabize mumeka mutano ansa jofuna jogendo kuwayo nga zaka chimu cha kutano amakuru bina bya kutano ebina ebigize byosigaza byibyo kitegere kishobulunje gabiza mutano ojeko chimu abantu akimanje bakitogera kaba bazi aha ogera chiwayo nga zaka bobango ofunye tani chintu kibadde chenkana tani gujjamu kya kumeka sitte kata ina kuba gold wabuli chobu gaga chona otegero tiante rikaz chino kubako obubonero obula ganti no chari wo before kutunga kwa nabi sallallahu alayhi wa sallam chitegere kasi bichita abuye chito tebila rikaz dafin aljahiliya bichita abuye chito tebila rikaz chitegere zaachi tumaze miaka lukumi mubina mwana mwemeka kujanga nabi sallallahu alayhi wa sallam atumwa mwatanu mwemeka kubanga ukubana kwa fikuri kusengwa kwa nabi kufema kugenda ludawa ugende Madina uwe mabege miaka 13 tujitabalwa kalenda ya fetari kana kusengwa kwa nabi kati jahiliya uyo gatake miaka 13 tofu nabi uya senguka then before that date before that date ugaseke miaka hijiria kujanga nabi asenguka gatta ke miaka 13 ejaruddawa eje makka kati date yonna ebera ku kintu ekyo ngeri before iyo date nga nabi tannatumwa ye jahiliya ebeta de kintu kino kubera nti rikaz kitegere kese nobiranga ogenda kuchiwa mochi zaka ochiwa mochi al khums ye dafin al jahiliya ye rikaz wajiri mu bitabo olweso nga nti kintu kiri very 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 rare nemu alamia internationale kumukumukumukumuko jaba kumbera yinsi yirimo esomesebwa ndo abanga akifunye
ayo chikola bwa
namola yobusilamu kitegerekese aha kanange nagudde ku kintu bwe kiti kiwemo kimu kya kutano ebisigadde
bibyo
bibyo kanoze kitegerekese bulungi nabi sallallahu alaihi wasallam yagatu wa firikaz al khums naam
Singa chenfunye nga chili wonga nabi amazo kutuma na inga na cho cha da
anti tebe la jahiliya jahiliya vao no kutuma kwa nabi tata abuziza na tata abuziza na agamba nti singa chintu chibe la chada nyonyo nenga nabi amazo kutuma achulaba chili kwa miaka lukumi hitu chichuyo mario hitu chiba anja cho hila nubanai kato yambi saka kishakamu uko na kasonga kano chosma kisu elio jera bide munnange ya basajja ababiri
abaguleta
omu yaguleta ka kumunne naam agenda okutwala ekibanja alima asanga musurra mina dhahab surra chechi surra chechi surra
nene
kabira edda gizabu bamusibanga mukakabanga akasawo akasawo mubulaba bachabulagano waliro ko sente kabanga akasawo nenga botu go butuzi aha kati asanga mwakasawo kagorodi mutaka yo musajjo oyo kakati akakwata akazayi yo musajja mugati munnange nti takale wangu zizza nsanze mu gorodi yuno ateze nakuguzeeko ttaka eno no hadithi ya nabi sallallahu alayhi wa sallam era ntufu eri muttafaqun alayhi eri bukhari naki ne muslim omusajja ddayo nechiri mwige mirembe jaku lembira na biaga kana fiman kana kablakum sibetu wetandika omu kumirembe kubantua bali mirembe jaku lembira nabi wagamba bwatyo abategeza mubanabi ya baku lembira nga hita natuma kato msaja wagule taka nasangamu surra mina dhahabi akasitu raka sawako akazairi ninyini taka mganti muna ya mguze taka mganti muna ngeze nagula taka sagula zabu taka ndisaze mzabu yuyo nomu sajia mugama ati muna ngeze nakuguzi zetaka na vionevilim nakuguzi zetaka na vionevilim kwa labitia na vionevilim norecho tuonze za mabega tuwala zabu chitakere kasa uruwale lutu baitabati yabu tubaita baloge babira balogabo babaita bafala ndo lulimi oluwokati naye nga bano be bananyini bwongo kakati munnamugamba twala tonziza mabega sebu nakuguziza ettaka n'olisasula na byonna ebirimu na byonna ebirimu kitiwa ajilesa hadithi alese wano mlafudhi ya Bukhari tujusome hadithi eno na bweli si mpavu hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu agama antishtara rajulun min rajulin aqaran lahu fawajada rajulu alladhi ishtara al-aqara fi aqarihi jarra fiha dhahabun agama antinno umusajja yagula kumunne ettaka aqarat bibino real estate zituba aqarat mayumba mataka ne farako bwebityo ahani ino yali dino yali ttaka naam fawajada ar-rajulu alladhi ishtara al-aqara fi aqarihi jarra fiha dhahab nasanga ono yagula nasanga mutakalye akagundi akasawo nakalimo ki nakalimo zaabo faqala lahu nagamba munnenti agamba munne aliwa alladhi ishtara al-aqara khudh dhahabaka minni innama ishtaraitu minka al-arda wa lam abta'i minka al-dhahaba namgandi munnange twala gorodiwo nze nakuguze ko ttaka sinagula ko gorodi takali wangu ziza nsanze mu gold وقال الذي وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها منا عند نجيب نبدين كوجزا نكوجزا تكنا بيوني بكرة بيتيا إيبيلم شاني شونو شاني شونو إيه بدو مونتوا أشيء سامبا نبي صلى الله عليه وسلم عند فتح كما إلى رجلين nibagende iliyo musajja abalamule wane imama faalu kibakola kyali kya mulembe nnyo era Allah nabatebesa omuntu yali mulungi nnyo nga mutuufu faqala omusajja oli gye bagenda faqala alladhi tahakama ilayhi alakuma waladun ono gye bagenda kyavaabuuza abantu bano nti omukumwe bannange alina omwana omulenzi qala ahaduhuma omukubona agamba li gulamun tize nyina omulenzi waqala al-akhar li jariya omulana agamba nange nyina omuwala qala omulamuzi jabagamba ti ankihu al-gulama al-jariyata wa anfiqu ala anfusihima minhu wa tasaddaqa chavala omulana abagamba nti kati gwe kwata muwalawo omuwono
Omwe mutabani wono.
Aha. Mukwate kano akachi. Akasawo kazabu mukabawe batandika obulamu. Kitegele kisobulungi. Nabi ateka comment endala. Yagatta ke kitu na wansi. Tiyagatta ko kitu na wansi. Naki tulekera. Naki kola atya? Tuloze ku bulungi bwa iman. No bulungi bwa amana. Allah yawunzika abantu bano owa amana yabwe eyo abagasse omwa afuuse omwana wono afuuse mwami wa muwala wono ate nga bagaggawadde obugagga obwa wakati obugagga obwawa obugagga obwa wakati obuvudde mu mpuyi emeka ebbiri olwa imaani olwekyo ekyo buli yenna Allah gw'asobodde okumwa mawukifu ya iman agikole kubanga wakati awo oluusi wabaawo bulungi bungi Allah bw'abeera ayagadde wafaka llahu ljamia lima yuhibuhu wayarda walhamdu lillahi rabbil alamin.